Kumugoroba kuri uyu wa kane nibwo hirya no hino mu turere tumwe tw'igihugu haguye imvura nke ivanze n'umuyaga mwinshi byangiza imyaka bisenya n'amazu y'abaturage. Ministeri ishinzwe ibiza ivuga ko uyu muyaga wagaragaye cyane mu turere twa Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo ndetse na Rulindo mu majyaruguru y'igihugu. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi baravuga ko ibitari bike byahangirikiye. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ishinzwe ubutabazi, yabwiye Ijwi rya Amerika ibimaze kubarurwa.
Byangiritse harimo cyane cyane ibyumba by'amashuri
bigera
ku ishuri na kimwe byakakambutse bikangirika, hakaba inzu z'abaturage zisaga ijana na 30 zagurutse ibisenge, tukagira amapoto imiyoboro y'amashanyarazi yagiye yitura hasi kubera umuyaga, tukagira n'imyaka y'abaturage yangiritse kubera cyane cyane umuyaga mwinshi wagiye unyuramo. Twavuga n'abana bakomeretse n'ayo mabati yagiye aguruka, abana bagera kuri 7 ariko ntabwo barakomeretse, bajyanywe kwa muganga barataha, ntabwo byari bikomeye.
Abaturage baravuga ko nta cyizere cyo kuzasarura bagifite kubera ko iyi mvura ivanze n'imiyaga ije ikurikira uruzuba rwari rwarumishije na duke bari bafite mu mirimo, babona ko imibereho yabo mu gihe kiri imbere izagorana.
Umuyaga washari mwinshi cyane, ivumbi rirasumuka, ibyangijwe byinshi cyane n'imyaka y'abaturage, intoki zaguye. Twebwe dusitani Muhanga ikibazo kiruta hari cy'abandi, imyaka yarumye, amazi yarabuze mu mujyi, noneho niyo n'umuyaga wahushye ari mwinshi cyane, ikirere gihinduka ivumbi gusa, ariko nta mvura yaguye ifatika.
Twari tuzi ko Imana igiye kutwohereza kabla tubona hari ibintu by'ibikungugu byinshi bikwira nk'ibyarimeze nk'ibiri ku misozi.
Kijya guca hirya hino imbere hari ishingira mu bintu byinshi. Ndabona mu buzima bwacu cyangwa se umuntu yabonye nta hantu cyo cyishimo cyaguze amafaranga 500,000. Hano muri Kamonyi inzara irahari itari byo guca hirya hino.
Minisiteri y'ubutabazi iravuga ko irimo kureba uko abaturage babayeho kugira ngo bafashwe.
Iyo iki bintu nk'ibi ngibi byabayeho dukorana n'inzego turere n'imirenge, tukamenya ngo abaturage bahuye n'ikibazo byagenze bite, bakeneye iki, ubwo ni umufasha bwihuse, tugahita tunareba bikeneye gusanwa byihuta. Nk'ariya mashuri ubu turi muri gahunda yo kugira ngo turebe ko yahita asanwa, uburyo iminsi ine yaba arangiye abana bagasubira kwiyigiramo. Icyo tuba dusabwa twebwe ni ukwihuta, tukagira vuba ayo makuru akamenyekana, imibare y'abakeneye gufashwa.
Bamwe mu baturage basenyewe bahise bashakisha uburyo bakongera gusakara amazu yabo, abandi kugeza ubu bacumbikiwe na bagenzi babo nk'uko iyi minisiteri bisobanura. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ivuga ko kugeza ubu hagikorwa ibarura ry'ibikorwa remezo byangiritse, ariko ibyagaragaye cyane ni ibyiganjemo amashuri n'inzu z'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.